fight. Got a bunch of time I'll be tight.
The African
the bad
mix.
Man, bad man. The Roxy, nicer. And I'm a Dasko, patronizer. But I get ladies and gentlemen. Jump, gang, I'm with. They get swag, fresh music. I don't.
She had in my head and I took a seca. We hit a very thing and you'll be the car. Hey, I'm winning out dinner, my life for see. What will I mean in my head? I'm a dear for see. Kuzatisha, 90% ya kajima ya kuzatisha. Lelo unashiki mpinji ya kusumbuka. Na utiao mihini uku kusumbula. Uwaka sumbuka chengi wanyi. Uwaka sumbuka chengi wanyi. Mpinji ya itade uwaka sumbuka chengi wanyi. Uwaka sumbuka chengi wanyi.
And I hope muziki uko shimburamu. E wajipangiri kisaru cha wangeshi. Utamburanga heshi makuru pini wa kwensi. Tarachi unakoside kishimu yeshi. E warombanga zabaga winku umuana. Ukasumbuka chewa nyeyi wasosha kunyanya. No kusho na hei kuya hoku pa. Kwa wani kanga cha corona weka na kusingo. And I hope kishi nyeyi ukasumbuka. Bati neshi deru kami.
Chia dingeli mahera na kupeseka. Uhita weni chinga kukubidika. Wafula mini nema alama defosi. Akengeli kukuzatisha. 90% ya kashima ya kuzatisha. Lelo unashiki mpinji ya kusumbuka. Na utiao mihini uku kusumbula. Uwaka sumbuka chengi wanyi. Uwaka sumbuka chengi wanyi. Mpinji ya itade uwaka sumbuka chengi wanyi. Uwaka sumbuka chengi wanyi.
China yuma, weze kamutengo ka fresh kana yuma. Ungo tamangile ama guys wakudala. Wana kupasa mita ulipe vadi. Wezo sobe la munja gemu yako. Kungo siya mila. Vintu vezo vezo kamba sivezo kuwa mila. Ulimu pressure ya bakulu. Ifunika ukazinga lango kubakulu. Wazaya makukupundu za kontelu za bakulu. Kungo menye na every demo kuchulu. Simunga kwa tire imwe wanakulu. Pressure free boy na ukotana
maitia. Chia tingeli mahera na kukweseka. Kuhita weni chinga kukubidika. Ey, wa mweni ne udina malefosi. Wafula mini ne mahala madefosi. Akengeli kukuzatisha. 90% ya kashima ya kuzatisha. Lelo unashiki mpinji ya kusumbuka. Na utiao mihini uku kusumbula. Uwaka sumbuka chengi wanyi. Uwaka sumbuka chengi wanyi.
Kwese kwese chekali kumakembo wae.